ulichokifanya siwezi kusema nasikitika, si mara ya kwanza au mwenzangu umeshaamua. Wasema chai na chumvi, chakula hiki kinasisimizi, ibora uwe mkweli. No, ni bado na dai, sidhani sifai, na wako wengi wataufurahi. Kujua siko na wewe, single, single, single girl.
Nitarejea mama, nitakuletea siro kusemea maradhi, utajiletea utapotea. Usiwaze sana, najua roho inauma dunia. Kaza moyo rasta na matatekea. Vingapa shasema tugombani, tunashangaa tunabagi kuona tu hawa wawapi, hawa hawa wawapi, hawa wanakapa waga wanakaka nyagwa. Basi takuletea, fanya kulizomea, kama nitajitetea nitakuletea kanyama, fanya kupotezea kadekika, tuntakushtua. Yeah,
chao.